Ih, wadau, minha Jenny. Mas skumingi ni wiki moja. Basi hizo unafojua skumingi, nikisema skumingi namaanisha wiki moja imepita tangu tuonane. Okay, tangu tusungumze tu. Karibu karibu niseme tusungumze. Yenu umekuaje? Umekuwa fiti manzee, it has been long. Najua nilikuwa nimendema ye, lakini I will explain it later. Saizi acha tuanze na history. Did you know in 2008 Kenya ili producing their first horror movie? Ilikuwa inaitwa Otto the Bloodbath. Na mnajua vizuri kabisa sisi ni watu wa branding. So kama watu wa branding, kuna mtu ananipigia hapa, kuna mtu ananipigia akiui. Okay, so kama watu wa branding, nataka tusikie hii jina ni The Bloodbath. Ni Otto the Bloodbath film. Hii film basically ilikuwanga horror. Na ukumbuke hii ni mwaka ni 2008. So 2008 Kenya iko imetoa horror. Wa Kenya wengi wako informed as far as horror is concerned. Na production yake ili involve actors wengine walikuwa dedicated na directors na nini. Hiyo team ilikuwa fiti. Ngori yangu iko hapa kwa Kenya Films Commission Board, whatever their name. Kitambo ilikuwa inaitwa Kenya Censorship. Hata hivyo ndo venye wanaitwa saizi. Kenya Censorship. Hebu tu confirm. Kenya Censorship. Kazi yao ni kusensa mavitu. Kina Ezekiel Mtua. Chenye mefanya by the umbaba si good. Censorship in Kenyan government. Okay. Ili change jina to whatever it's being called now. Penye mdosi, penye Ezekiel mtu alikuwanga mdosi wake. Anywho, ishu yangu ilikuwanga hapa kwa hii jina ya hii movie. Ilikuwa inaitwa Otto the Bloodbath. Tayari kwa movie wameka the word, like kwa title wamekuandikia the Bloodbath. Chenye unaexpect hapo ndani sini pool ya blood. Sindio? Okay, si story na cannibalism ama nini. Tunaongelea about movie, tunaongelea about content production. Ukita movie yako Bloodbath, chenye iko hapo ndani ni kitu inahusiana na blood. Plus ni horror, so lazima watu washtuke na tuko Kenya. So hii horror ilishutiwa hiyo time ilikuwa imejaa uchawi. Unasikia uchawi. Ay, that shit ilikuwa na uchawi kama nonsense. Anyway, ilibaniwa. Mimi naongea from the point of mse mwenye ameochi tu trailer na kasoma tu articles kuihusu. Juu nakumbuka ili create a buzz in that year. Na bado kuna movie fulani inaitwa Rafiki ime create a buzz recently tu. Sijui ni 2019 ama 2020. Hebu tu confirm Rafiki lini. Rafiki ili produce wa lini. Ama ilikuwa directed lini. Anyway, movies zao kuwa produced. The year was 2018. It's a romance drama. Oh, ilibaniwa Kenya, but sijui kama wako Netflix. Wanafaa kukua Netflix by the way. Hii ni brand kubwa. But given the situation your time, ku access Netflix ingekuwa ngumu for them. So sidhani kama wako Netflix, but let's confirm. As we confirm, jina Kenya Film Board. Wanitonga nini? KFCB. Kenya Film and Cinema, whatever. Kenya Film Board. Wacha tutafute jina au mara moja. Tutakuwa tunasema Kenya Film Classification Board. Alafu tusahau. wacha tuandike saizi juu tutawatumia like tutatumia the word kwa isto, kwa madhumuni ya story yetu leo sana 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 sana. Aya, tumerudi sasa. Kenya Film Classification Board. Imagine Kenya Film Classification Board walibanio movie wakisema hiyo movie inashtua sana hadi inashtua mtu mkubwa. Na kadri ya movie hiyo, mwalimu wangu wa Kiswahili nishaanza mapema. Aha, tutafute word gani, nataka kutumia word ya Kiswahili hapa. Hapa lazima tupate word ya Kiswahili. Mm-hmm. Apart from isipokuwa, well, wacha nirudi niendelee kuwatch news. Citizen bado anakuanga na good anchors wenye uongea Kiswahili na uni bamba. Najua KBC ni wanoma kwa languages, lakini KBC ni wanoma. Enda KBC usikiza watangazaji, language unakuanga fiti. Kuna kitu kingine inaitwa production. Sijui mbona waubucha production. Whoever is in charge of the cameras na nini nini, bro, cinches, uko na tech, use it. Uko na tech, use it. Anyway, turudi. So Kenya Film Classification Board waliamwanga wakabani yo movie, wakasema iko na blood mingi, inashtua watu sana, inashtua hadi adults. Now, imagine, KFCB, wanasema horror movie inashtua mtu. Kwa nini wanataka horror movie ikuwe comedy? Guys, it's a movie, it's a horror movie. What do you expect? Inafaishtuwe watu. So walibanio movie, na given technology yetu ya 208, selling a movie abroad ingekuwa ngumu sana. So this movie ilikuwa tricky kuisell abroad. Hii movie haiku sell. Unajua Ufala ni nini? Ufala ni producer amepump do. Ufala ni mazimse alipump pesa yake hapo ndani, kama ilikuwa producer ama the studio ama ilikuwa inaitwa Jitu, ilikuwa inaitwa ngaji au alikuwa inaitwa Jitu something. The Jitu alikuwa amepamba do, amepump do yake in the film industry, in the production of that movie. Amelipa actors, amehire equipments, amebuy equipments zake, kuna set designers, juu kuna nini, hizo vitu zote, location, makeup, juu whenever blood is involved, sidhani ka ni real blood, juu blood yu cloth haraka, na blood yu cloth haraka, mnajua venye uka, plus yu nuka, actors hawezi hang around a pool of blood hivyo mob. Na kuisos pia, kwa nini kichinji ogani ilikuwa ridiko nini kupea na damu mob hivyo. Anyway, so e-time tech ilitumika hiyo 208 both in production na post production. Mazio tech ilikuwa fiti. I wish Kenya Film Classification Board wangeendea hawa se, wangeendea Jitu, waambie mazee hii movie yako ndio inashtua watu, but tunataka kutumia tech yako kupromote something else. Mazinge kwa kitu fiti sana. But wao kufanya, so it could happen. Jitu alilima hasara hapa na pale as the time went by. Na hivyo ndo venye Kenya, na their first horror movie, it never made a history. Lakini hiyo tungeuza majuma juu, tungechongolewa. Hiyo tungechongolewa big one. Ebu, ukipata time, enda YouTube, usearch Otto the Blood Bath. Otto the Blood Bath. O, nikiongeanga saa zingine mupenda kumake notes. Enda usearch hiyo ni YouTube. Uone trailer yake. Utaunderstand mbona walisema inashtua sana. Na utaunderstand mbora na kuambia mtu alipoteza pesa hapo. Anyway, wadau, turudi sasa leo. Manze najua ni Tuesday. Whenever you're listening to this podcast from, jutunanza kipindi. Okay, tunanza episode. Episode ni kipindi. Jutunanza kipindi, good morning, good afternoon, good evening, good night, good whichever you want. Mnaendelea aje? Hope mnaendelea fiti maze. It has been great. So far so good. Tuko fiti. By the, sijui kama mna note audio quality. Audio quality. Audio quality kidogo. We atubatishi. Atubatishi. Kijana ame up his game. Yeah, Muli studio ime acquire microphone. That's why kijana lazima flex. Anyway, it's a podcast. Na mnajua mimi ni mtu wa create content. Mimi ni produce our content. Lazima take it ni bamba. So, on today's episode, niliwambia tu vizuri, tutakuwa tunaongelelea anything related to media. But on Thursday episode, tutakuwa tunaongelelea everything related to branding. Sasa, leo ni anything related to media. Thursday ni everything related to branding. Apo, to make sure apo, to see why sao, you ndio, ukiai niono on Tuesday ustarajia ni kuambia story ya another brand. Anyway, kwenyezo pilka pilka za introduction na media na nini, acha nuambie, I'm so excited to be part of another podcast, inaitwa Mamluki Podcast. Now, Mamluki Podcast, si podcast hivi. Yo si podcast ya watu hivi. Yo, I'll be co-hosting with my friend, my long-time friend. Tumetoka naye kampo. Yo podcast, you must listen to it. Kama unapenda local content, ama local stories, kama isi mtu wa media, na unajua isi mtu wa branding, but unapenda kunisikiza, unataka stories zenye utarelate to, head over to whichever platform you consume your podcast from. Kama ni iTunes, kama ni Spotify, kama ni Anchor, maze fika hapo, download. Fika hapo, search Mamluki's podcast. Mamluki's podcast. Hata ukisearch Mamluki podcast, itakuja tu. Maze fika hapo, skiza episode 1. Na utulie ungoje episode 2. Na yo content inaenda ku come your way. Wewe utabambika. Chance mevenye mkuru sema utafry. Anywho, nimwambie leo ni my introduction. So huko tutakuwa tunafanya hiyo podcast mimi na At One JC. Atatuambia mbona anaitwa At One JC. On the other side, Mamluki Podcast. Make sure you like, subscribe, share, DM. YouTubers wanasemanga nini nyingine? Like, subscribe, share, ring the notification bell, favorite, save, put download, stream, hizo vitu zote. Fanya hizo vitu zote. Sasa siturudi kwa story ya sinema. Tuongelele sinema ya Kenya. Na before, hata wacha tuongelele tu story ya sinema ya Kenya. In Kenya, sinema ya Kenya, the film industry ya Kenya inaitwa Riverwood. Now, mi sijui watu wakiendea majina mzuri mzuri kama K-pop. Wakiendea jina ingine mzuri kama Hollywood, Bollywood, Nollywood. Kenyans tulikatu hivi tukona. Sisi, ile jina tunaweza chukua ni Riverwood. Riverwood, like industry ya Kenya ya cinema inaitwanga Riverwood. Man, whoever came up with that idea, please, si utupatie chance to rename. Okay, tupatie chance basi to brand. Juni kama hii Riverwood, aina nini, aina brand identity. Unaona venye Hollywood iko na brand identity. Riverwood aina brand identity. Despite Kenyans being among the top countries zenye zo produce cinema. Unajua cinema za Kenya si cinema hivi. But they kuna wa Kenya wana winningi, producers wa Kenya, wenye wo win awards big. Ni venye tu sisi watu juu watu wetu. Juu media nayo, our media, you under report on our content creators. Media in over report on politicians, inasahau ku over like kuongelelea watu wenye wana Iran. basically radio in a run on music. Actually, radio ina depend on music, but squeeze in music industry ina depend on radio. Adverts ina depend on radio. Na radio badala itumie, like badala some of the sessions badala wa structure their model ya presentation is suit mwimbaji na huyu advertiser the same time. Wao wako tu huko boardroom wanakula pesa. Sikuizi unaweza sikia ad moja kwa radio like 5 times imefatana. 5 times like imefatana back to back. Unavyonekanga ngoma playlist. Ad moja I play back to back mara tano. Sijini mtu mwenye kwa studio kon CD like sielewi. Wacha tusianze kwa nini. But we jua Kenya wako na a lot of producers wenye ni wanoma, a lot of directors wenye ni wanoma, wenye wo end up work in Hollywood industry, in Nollywood industry, in the nini, in the Bollywood industry, Hollywood, hivyo, like wanaendanga kwa kizi countries zingine. Juu Kenya, wale watu wenye wanafaa ku market content ya Kenya, hata ku, not even ku market, ku license. Watu wameanza kwanza ni wezi. Au ni wezi bro. Au ni mamluki. Au ni gaidi. Gaidi bana. Unajua, movie si ka ngoma. Ngoma ni 3 minutes. Ngoma ni 3 minutes. Na kuna ngoma ya msanii. Msanii ashai pump a million produce ngoma moja. Kuna msanii nyewe by the time ana invest million yoni album. But kuna msanii mwenye ashai pump milioni produce ngoma moja. So imagine kama ngoma, hiyo ni the most expensive song yenye saizi najua as far as Kenya is concerned. Kama hiyo ni ngoma, hebu imagine the most expensive movie in Kenya na cost how much? Over tens of millions, over hundreds of millions hata. Kuna movie ya Kenya ineza clock bilioni na hatutajua. Hatutajua juu media yowo and a report wanaenda kuandika about politicians. Tukinua gazeti kwanza siji pejua na di page ngapi ni politicians wameja hapo mazi. Me I long for a day inya will buy gazeti na culture ikwe ndio na ranio gazeti mzima. Politics si culture, politics ni some ideology ufala mzungu alileta ndio corruption izaliwe na nini nini. The traditional African society ilikuwa sawa, ndio ilikuwa the politics part ilikuwa well structured, ilikuwa na its downfall, but at least ilikuwa na order. Hii nyingine ina order, so the same in affect industry ya film. Ma producers watatoa movie zao kali kali, wamepump do fiti kwa industry, wameleta actors wa noma, actresses wa noma, makeup artist ametikia, like setting iko fiti kidogo kidogo. The whole thing in a go down, like the whole thing in a rumble, I mean a crumble. Design nyingine manzee hata unashindwa, basi mbona walipump yodo, mbona basi tulichocha producer pump yodo. Ina hata wasi vibaya sana, na sijui nini itafanyika, sijui salvation gani ita happen yenye itasaidia ku revive the industry. Juu industry haiko fit. Ah, tunahitaji a lot of support iende to the film industry. Actually inaenda vitu zingine zenye zo contribute to your film industry kwa chini. One of them ni internet. Moving to internet ilirudisha vitu mob nyuma, like industry ya movie back in the days, like tungebaki kwa ile analog TVs, tungebaki kwa analog TV like yo era ya 2005 to 2012. If at all yo era inge last for 20 years, movie industry ya Kenya inge kwa imepona. Juu tulikuwa tuna rely more on compact disc, na compact disc ndi likuwa model ya some of the producers, some of the studios in Kenya ku produce content yao. Juu wako wangataka piracy. Piracy, wow, watu mnajua piracy, si lazima bana niwaambie piracy ni nini. But yo, unajua venye piracy yo ufanya mtu apoteze a lot of money as far as content production is concerned. Like yo, piracy yo hurt industry vibaya. Na piracy ndio imekuwa badiki hurt industry ya cinema in Kenya. So in early 2000s, actually yeah, in early 2000 to early 2010s, manze CD compact disc kama DVD ilikuwa ina ilikuwa ina come through mbaya, ilikuwa inafanyanga msanii anapata do kwa akaunti yake bila pressure, ama actor anapata do kwa akaunti yake bila pressure. So manze, hiyo shit net ikikuja, tulichelewa kuingia ku digital migrate. So hiyo kuchelewa ku digital migrate badika affect industry ya sinema. So downfall zenye zimekuwa zikiandama sinema ni mob, ni mob. Mi as far as early 2000 is concerned, mi nakumbuka bado kulikuwa ngani ile track ya Gava yenye ilikuwa inakujanga na sinema projector na nini na generator mtaani ya kuwatch sinema. History ni ya Ole Sauce. Those of you that have been to Nandi ama to Kapsabet, lazima mnajua Ole Sauce. There is a place called Ole Sauce. Kijana nimegrow ya Ole Sauce. Sikuzaliwa Ole Sauce but nimegrow ya huko. So tukiwa tu hii tulikuwa tunakaa Huruma. Huruma iko like 3 kilometers from Ole Sauce town. 3 kilometers. Tuseme 3 kilometers. Wacha tuseme roughly hivyo. 3 kilometers on your way to Terige Secondary ama Kiliboni Secondary. Kiliboni inaitwanga Kiliboni Girls. Oh yeah, sisi yangu alisomea huko. Alisomea. Ule ni mamluki yule. Yule ni mamluki. Oh, but ni good girl. Alisomea Kiliboni Girls. So on that way ya kwenda Kiliboni Girls ama Terige High School. Hivyo, kwa hiyo barabara kuna place inaitwanga Swamp. Ama ilikuwa inaitwa Swamp kitambo. Sasa sijui inaitwaje, nikirudi huko nitaangalia ama nitaulizia. But hii place moja yenye inaitwa Huruma, ilikuwa inaitwa Huruma juu ya building moja ilikuwa imebrandiwa hivyo. Ilikuwa imebrandiwa Huruma. So mtaa ikaitwa Huruma. But hiyo place yote tu inaitwa Ole Sauce. So tukiwa Ole Sauce, hiyo track ya Gava ya sinema ilikuwa inakujanga mtaani. Kuja mtaani inastejiwa Ole Sauce. Sixth Geo Lesos. Kumbuka hii ni era yenye Colored TV ilikuwa story. Si tulikuwa na black and white. Jirani yetu fulani anaitwa Moki alikuwa na colored. But downfall yake ni lazima angekuwa na aerial ndio ishike TV, like aerial ya nje. Sisi tulikuwa na aerial ya ndani na ilikuwa inashika TV. Though ilikuwa inashika TV moja. It was black and white but clearer ama more clear than his than Mokis ama kwa kina Mwende. We Mwende sa alikuwa anga kitu, naweza taka kujua Mwende ako wapi sahi. The last time tulipatana naye, kijana ako karibu kuchoma. Ukitaka kujua story ya Mwende, tupatane Mamluki Podcast, tupatane huko. Anyway, so Asen alikuwa analetanga sinema hapo tao hapo center ya Lesos. So sisi wale vijana wenye wanajitambua ndio wataenda kuwatch. Mi nilikuwa kijana mdogo, singekubaliwa. First of all, mzazi ni civil servant, educated civil servant, very strict guy. Singetoka mausiku ati nimeenda kuwatch sinema. But some of my cousins ama uncles walikuwa wanaendanga kuwatch. Tukikaanga sehemu mtaa, wameenda wamewatch, watakuja nipigie story kama ako na sikia kunipigia story ama mtu atakosa kunipigia story na well and good. Sikuwa najua nini inaendelea huko but niko fiti. One thing yenye ilinibambanga na wase, as much as sikuwa na watch ya sinema, vitu mbili walikuwa nazo zilikuwa zinanibamba: sound system, the generator and the projector. Hizo vitu tatu bana. Okay, nisema mbili. Hizo vitu tatu zilikuwa vitu za maana sana kwa mimi au kwa mtu kama mimi. Naambia mimi napenda teka. Kumbuka hii ni 2000s yo. 2000s. Projector ilikuwa nga story. Acha venye saizi classrooms ziko rigged with projectors and sound systems. Kitambo projector ilikuwa nga story. So me, I used to know. Hao magaizi wakifika, hiyo projector yu anatumia ni property ya Gava and it's expensive ka nonsense. Eh, though nasikianga mita zingine wakuanga na projector. Ati mita zingine walikuanga wanatumia tellies tu. The 24 inches zile curved displays za nini za CTR cathode ray ilikuwa inatonga nini cathode ray tubes eh? CRT hata si CTR CRT hata CTR CTR ina sound machine ya usi ama ina sound receipt ama ina sound nini CTR ina turudi so au manini ma uncle zangu wakienda kuwatch walikuwa wanakuja kunipigia story ya whatever they have watched ama venye tech ilikuwa inakaa hivyo hivyo. So tukiwa Terige hata before historia cinema tukianga Terige before ni note chenye alikuwa anaenda kufanya ilikuwa kuwatch cinema tukiwa Terige some guys walikuwa nakuja kutuambia tu wale walishaiona mtu akitembea kwa piece of cloth. So ndio venye projector weka hiyo projector screen inakuanga ka piece of cloth tambo ilikuanga ka piece of cloth ka white cloth. So imagine this white cloth picha ikionekana hapo na tuko ushago. Ilikuwa ina freak some people out. And some people used to think hiyo nguo ni magic. Like hiyo nguo ni magic. Kwa wanaangalianga projector. Walikuwa nafikianga projector inamulika hiyo nguo. Ndio sisi tuone picture. So mchana unaweza watch bila kumulika. We were so dumb. We were so dumb back then. We were still growing. We were young and stupid. Okay, yo mkurundu usemi yo young and stupid. But yeah, either way, tulikuwa watoto wadogo na tulikuwa na grow. So msa kisema hivyo manze mi niko fascinated na nguo. Juu sijawahi ona kitu kaa hiyo. Nilikuwa nimeona ona TV, nilikuwa najua cameras ndazo hukua. As much as mara ya kwanza nilikuwa nafikiria anga watu wanishi kwa speaker. After nimechanuka chanuka kidogo, tumewatch futa, tuotu. Tukiwatch futa, tuotu ndo tuliona, niliona cameras. Hizo kamera bigi za field. Futa ziki move na nili feel amazed. Like nilikuwa surprised but amazed at the same time. Sijui ilikuwa for the love of camera ama for the love of tech. Lakini something inyili stand out. Ni venye watu kwa organized waki shoot any spot kiendelea. Like the way they have rigged the yo wanjama the stadium. Ama the stadium ama the stadia. Depending na the singularity ama plural. Of whatever I'm talking about. Venye wanakuanga merigizo cameras yo. It's something amazing. Kitu ingine amazing. So hizi ndio vitu na noti ingine kwa mtu hii. Tumegrow, tumepatana na watu wa cinema. Era ya cinema ilikuja ikaisha. Even before me kuiona. Before me kuiwatch. Before me kui experience. I never experienced that thing. But wale senyo aliye experience walikuwa ananiambianga utoto story toa projector toa nini mimi na kwa tu fascinated kujua projector. Projector nilikutana nayo nikiwa high school. Projector yangu ya kwanza kutana nayo nikiwa high school. Projector yangu ya kwanza kuoperate nilioperate nikiwa kampo. Bado inahusiana tu na mambo ya cinema na nini nini. Juu that is where kijana nimebobea. Na maeneo niliobobea. So miaka zikisonga film industry imekuwa ikienda go through changes. But if you are keen ama kama wewe ni msimu mwenye umekuwa kwa tech, umekuwa kwa net for a while, uta note from 2007 to saizi Kenyan television zo play Kenyan cinemas mara mob compared na kitambo. Okay, kitambo kibisa kwa playingi Kenyan content na hawa watu wengine. Lakini from 2007 like locally available content ili grow ikakuwa mob like kulikuwa na nini kulikuwa na papa niliona 2008 but na shuku ilianza 2007 na ilianza hata way before sijui ilianza lini tuta confirm siku nyingine tukipiga story ya papa. Vitu kama Inspector Mwala vitu kama vijama kama ni ilikuwa nga before hiyo naikumbuka ilikuwa kwa game before but sasa content za Kenya zikaanza kukuza drama zikaanza kukuja. Mnakumbuka Machachari? So pause, achana na Machachari. Kuna progi flani ilikuwa inaitwanga Kasheshe tukiwa watu hii. Una venye watu hii, hii generation ya wakidi wa tuseme from 97 kupanda venye walirelate Machachari. Mazi mimi nilirelate more to Kasheshe man. Like Kasheshe was the thing to me. hiyo ndio yenye nilirelate nayo. Bado nilirelate na machachari eh. Unajua ndio relate na kitu lazima uone some of your character inside the tale, like msema yana play a certain character, lazima ujione hapo ndani, like una assume uko hapo ndani. Hivyo ndio venye muona content ama mi watch, assume niko hapo ndani, mi ndo na act na not even acting, I'm going through yo whatever problem yenye producer amepatia actor hapo tree. So chenye ilikuwa ina happen na kasheshe, hivyo ndo nilikuwa na consume content. The same ika happen na machachari, hivyo ndo nilikuwa na consume content. Venye machachari ili did juzi, by the way I felt sikusikia vizuri, sikusikia vizuri. I wish machachari ingeendelea, but actors wa grow akienda. Unaona venye Abel Mutua alikuwa anaandika script ya nini Taidi. Okay, yeye tuko najua kitambo tukiwatch Taidi, ndiye ametuambia juzi juzi. But yeye kama writer, yeye kama producer wa hiyo show, ama tuseme wacha tumuteka writer wa hiyo show, at the same time kama actor, alikuwa na span ya time yake, like time yake ilikuwa na limitation. Alikuwa anajua nafaa kutoka, ukiingia form 1 unatoka form 4, ni setting ya show. So by the time alikuwa anafika form 4 akatoka na watu wengine, show ikaendelea. So I wish ingekuwa yeye hata akitoka, progi ingebakisha momentum, ingekuwa fit, ingekuwa fit, ingeendelea kusell, show ingeendelea kusell. Ya show lazima isell. Actors ndo, actually actors ndo go sell show more than even the producer. Actors and actresses, whatever they are doing in the setting, ukipenye umawapeleka, manzi yao ndo watasell show. Na kama wewe ni actor na unafikiria nasema uongo, look at every content that I've ever produced ama you have ever been featured to in, atachana na tu you've been ever been featured in, zote zenye umaktingi fiti, una feeling proud about yourself na hiyo show na kwangu umeisell. Yeah, mi naongea from the actor's perspective. I'm talking from the actor's perspective, from the director's perspective, and from the producer's perspective. Hizi ni vitu zenye nimesomea, hizi ni vitu zenye nimefanya. Nimeifanya both kama hobby na kama job. So, mazi, Kenya, sinema ya Kenya, inahitaji maombi, prayer and fasting. Gava ingilie kati, wananchi wote tukuje pamoja, tupike uji, tukunywe, tuelewane. Juu hakuna venye Safaricom na Zuku na Jamii Telecom na Highwire na Liquid Telecom waneza patana. Waneza patana waamwe, let's connect Kenya with optic fiber design nyingine wajayona. After wame connect hivyo, sisi kama wa Kenya tushinde ku access content yetu. Ah, you're bad. You're bad. Like, it's easy to access content yenye msali spend millions of dollars producing on akayaka on Netflix, ni easy way ku access. Lakini show yenye imeproduciwa in Kenya with Kenyan mindset, with Kenyan nini, inakuwa ngumu ku access just simply because ati mtu fulani ako kufisi fulani, yeye ndiye ana determine movie gani tuna watch, gani hatu watch. Man, Yo shit ina hurt the industry vibaya sana. Okay, me I don't, mimi si understand movie industry that deep. Lakini kama ule local producer, mimi najita local producer, na aspire ku produce cinema. Achana na vines, ndio ni content, but ni vines, ni kitu, ni reels. Hizo zinaisha after 15 seconds. Ama hata zenye zitatake long ni 1 minute. Me, I'm talking about something that will take me an hour to watch, that it will engage me, that has theme, has setting, has a background, has actors, has motivation. Iko na hizo vitu zote, manzi. I would like, kama na spendo yangu to that thing, acha do yangu irudi. Kama ni do yangu na spend. But kama ni pesa ya hobby ndo na spend. But that is, kama ni hobby nafanya. Kama saizi podcast ni hobby. Kama ni hobby nafanya, acha manzee, usiingilie hobi yangu. Sija hurt mtu, sija incite watu watumie madawa, sijafanya. In fact, hata nimeweka disclaimer hapo, don't hurt my content. Kenyans, like Kenya, weka content consumer ukiwa Mkenya. Kuna mtu anakumekianga decision, unapatanga less information than what you are supposed to have. Kitu inaweza kuili hapa ni kitambo, sahizi ndo unajua. Juu kuna motherfucker. Oh, okay. What? We are allowed to curse, bana. It's my podcast. Okay, it's our podcast. It's my podcast. Kuna motherfucker fulani amekaa tu mahali kwa ofisi fulani, ndiye ana determine content gani inakuwa aired, gani ku aired. Ku censorship ni kitu nzuri kwa movie. Itasaidia watu hiyo hata access vitu fulani, itasaidia society itakuwa expose kwa vitu mbaya. Nini vitu kama hiyo, vitu ina promote violence, ina promote kitu immorality hivyo hivyo. But saizi dunia yetu tunaishi saizi, wadau, si dunia yetu tulikuwa tunaishi in dot com days. Saizi naambia tuko na optic fiber kwa manyumba. Na kama uliachana na physics, let me school you kidogo tu, si kidogo. Optic fiber, it's way faster than anything enye kwa nyumba yako. Like, nini unafikiria kwa nyumba yako? Unafikiria venye naongea saizi, like, I mean room A, nikipiga nduru kwa hii room A, sauti ifike kwa room B. If that sauti was being carried by both hewa hivi, kama sound, kama wave, na ingine ibebwe through optic fiber, ile sauti imeenda na optic fiber itafika mbele ya hii yenye kwa hewa. That's how optic fiber iko. Hii inatumia laser beams, ama zilikuwa zinaitwanga nini, kufanya fanya vitu kama transmission ya data na information na all that waves zenye ziko involved na optic fiber. Infrared, hizo vitu zote zina travel haraka sana kwa optic fiber compared na any other cable yenye tunajua saizi. Saizi watu wanaweza enjoy up to 100 gigabits per second. Just the other day, juzi juzi hapa, Zuku alikuwa anapatia mtu 2 MB, 2 MB, 2 megabytes per second, na unalipia sijui 3K. I remember ali days za fiber ikiingia Nairobi, Zuku alikuwa na package fulani ndogo sana ya 2 MB, na ilikuwa ina serve purpose. By the way, mimi sijui mbona ilikuwa ina serve purpose. Na saizi 5 MB yao, oh, 5 MB ndio 10 MB yao saizi. Saizi 10 Mbps yao ina haifanyi shit. Ezuku wadau, mnafanya nini? Woi, woi. So awezi niambia saizi venye tuko na hivyo net yenye iko fast, ma 10 Mbps, ma 30 Mbps, ma 50 Mbps. Kuna buildings in Nairobi, kuna wasenye wako home in Nairobi, wenye in their homes wako na access to 100 gigabytes per second ya net. Kuna manyumba ziko hivyo. Okay, huwezi niambia net ya state house speed yake ni the same na net yetu. Pale state house bana, speed inafaa ikuwe very fast, very fast. Hatujui provider ni nani, but whichever the provider, speed yake iko very fast. Hiyo hata inaweza clock hiyo 100 megabytes per second. Oh, ulikuwa nimesema 100 gigabit? Ah, 100 gigabit haijafika Kenya. 100 gigabit bado iko US, bado iko hizi places zenye 5G network inashika fiti. Oh, na saizi watu wameanza kujenga 6G. Imagine watu wanajenga 6G, I'm still using 4G phone. Just the other day tumekuwa na 3G. Like you guys, watu wangu wa tech, tunataka response time gani? Kwani tunataka 0.1 millisecond? Hey, you talk very fast. Anyway, so wizi niambia ma home ziko rigged with such internet speeds na content yenye unataka kuwatch haiko. Kama content yenye unataka kuwatch haiko, basically ama automatically hasa wataenda majuu. From my case, mi nikiwanga home, my people kama masis wa mi wana, kama mtu kama Nicole, kwanza Nicole na Suzy, wao wana consume mingi content ya India, ya Bollywood. hizo ni sops zenye wanabambika nazo. Na kitu yote yenye inaniuma zaidi ni content yenye wao consume inakuanga dubbed in Swahili. These people are hungry for content. Shida tu ni content yenyewe yenye wanataka kupata haiko. That's why they alternatively go to access content kaa hiyo, anaenda wanachukua kitu kama hiyo. Nimetoka commercial break ya kum ya kusip kidogo. Siku simp ile ya hata kama ni si hiyo ya kusip some whatever I'm sipping, I just for you kusema jila yake. Anyway, tulikuwa hapo kwa movie industry za Kenya. So, according na wewe, na venye saizi tuko, na tekenye tuko nayo, how long will it take us to produce movies kama za Hollywood? Your time is coming. Like, movie industry ya Kenya ita undergo through revolution. Na sinyo ataipitisha through revolution, ni sisi matek guy. Sisi wa sinye tuko so engrossed on content production, tuna fight for better computer, better graphics card, better processing, sijui nini, hizi vitu zote. So ukiona machine fitting, in this particular case, machine ni lapi ama ni comp, ukiona moja fitting, trust me, ile content wakuna produce, itakuwa fiti. In design, kuna kuanga na nini? Kuna kuanga na law flani yosema, at any given point, wewe, mtu mwenye unatumia user, wewe, mse mwenye unatumia device, au fake kuingojia for more than CD 400 milliseconds. Oh, poleni. I was belching. Poleni. Anyway, amfai kuingojia na like inafai kwe instantaneous. Unaona venye mouse za nini zo ukua? Za razor. Ama tuseme magic mouse venye u respond. Inafai kuivo. Inafai happen at an instant. Yeah, so, devices say hizi bado tech ni expensive Kenya. Lazima tech come into the market. Tuweze kuwa afford tech. Do to grow movie industry yetu. But as long as hatuja afford tech, movies inye tuwako na consume, aku access movie itakuwa ngumu juu movie zenye tuna produce, zile kidogo zenye tuna produce, producer ayuko ready kupeana locally. Like lazima tu aiweke internationally ndio at least I recuperate some of the money yame pump hapo ndani. But kuna channel kama Maisha Magic East, Maisha Magic Bongo. Kuna kuna Maisha Magic Bongo. Okay, sisi sahau hiyo lineup, lakini ini moja, that should mean of late si consume content kutoka kwa TV direct, mini mtu wa YouTube, mini mtu wa Netflix, mini mtu wa hizi vitu zingine. That's why unaona, but sijui ni channel gani nyiko saizi, but najua Maisha Magic East, naijua juu kuna progi kadhazi kwa Maisha Magic East. They're locally produced, but internationally sold. Now, those progies are so big, and they directly relate to Kenyan, whatever, like Kenyan way of life. And you need, like, it's meant for Kenya, by Kenyans. Like, in this age, what is the industry to do, ya ku afford that film, inabidi muzo maju. Inabidi muzu in another country, maybe inabidi uzwe South Africa, uzwe TZ, uzwe UG. Even though venye movie scene iko na, it will always get worse before it start getting better. So apart from tech, neta timefika nini, another thing ni education. Very few parents walikuwa ready kueducate watoi wao, kuwa embrace talent. Example ni mimi. Mseka mimi, talents, au wachoteme talanta. Niko na talents mob. Mob. Talent, like talent is overrated. Niko na talent mob. Mtu ananga talent moja, ama kunanga mtu mwenye na talent. Mi niko na kava. Zote niko fit yet. I'm not the best, I'm not the legend in them. Mi si Picasso wa kuchora. But niko na mind ya kutaka kwa ka Picasso. mi si Paul Rand kwa graphic design, lakini niko na mind ya kutaka kukua kama Paul Rand. Mi si innovator, but kwa mind yangu si niko na hiyo taki, niko na hiyo taki ya kukua kitu fulani. Na as long as kuna hiyo taki bana, talent yako naweza ifanyia chochote cho mtaka. So kwa movie scene, mimi najua kwa movie scene revolution ita happen, itabidi tech ndi kwe spearheading factor. Number two kwe ni parents. Luckily for me, I'm a parent of my upcoming generation. So si mimi ni hii generation. So nitakuwa mzazi kwa hiyo generation nyingine. So for that upcoming generation, nataka wakuje wapate, I'm laying foundation for them, wakuje wapate industry at least iko fit from my side. Ile steps kidogo zenye takanyaga towards improving the industry. Manzi, nataki benefit wase wangu wenye watakuja kufanya films, saki wapate industry kio venye iko sai. Saizi ndiyo ni good, but it can be better. It can be better jum. Ah, Kenya tuko na movies kali kali, tuko na story to tell. It's Kenya. And me, I believe, if you are given a chance, yeah, kuproduce kitu that is Kenyan, Kenyans can do wonders. Angalia kama memes. Memes bana wa Kenya wanajua kuzitoa design, unashindwa wewe. Sasa huyo alikuwa anaumwa na nini akifikiria hii? Imagine vitu kama memes, angalia comedy shows. Angalia sijui nini. By the way, kawe ni msa wa comedy. Na unajua ni bishta yangu. Ama unasikiza ngai podcast, mazenda YouTube, search Comic Gang. Comic Gang. Enda YouTube, search, subscribe, watch, like, share, retweet, tweet, embed. Nini ningine copy. Like, we, watch your content. Ona venye content utengenezwa kutumia Comic Gang. Asa unatengeneza content fiti. Fika pale YouTube, we watch. Alafu tutarudi tuonge. Tutarudi tuonge siku nyingine about Comic Gang. But wanafanya kazi fiti. Enda watch, man. Those people wana produce content na napenda venye wana brand. Watajipata kwa one of these episodes. Either a Tuesday ama a Thursday, depending na wana follow up. Ni talanta ama ni branding. Ama ni brand, ama ni kampuni hivyo. So, hizo tunaweza tukaongelelea. Anyway, turudi sasa kwa mwanzo wa hii nini. Mwanzo wa hii episode nitaambia mbona nilikuwa nimepotea kidogo for that 1 week. Yo, 1 week simenipeleka mbio. Yo guys, I'm talking to creatives. Kuna jua ni creative na una work ka freelancer. Be ready ku handle all types of clients. Be ready to talk to all types of clients. Like kuwa tu mnoma communication. That is what I'm working ku achieve sahihi. Juu, if you're a creative, language, venye una communicate. Language ni one key, ama ni it's key to communication. Choose your language vizuri, choose context fiti, choose wapi ndo una communicate, hizo vitu zote. Juu, hii wiki nayo mazemi nimekuwa under pressure. Nimekuwa under pressure juu ya oda zenye nimekuwa nazo za kufanya, both za design na za shop. Na manzi zimenipeleka mbio. Hadi jana nikimalizia job fulani hapo nafanya ya poster, one of the biggest brands in Kenya. Nikimalizia job yao leo in the morning, nili note manzi nimefanya hiyo job for over 48 hours. Just to finalize. Hizi siku zingine nimekuwa nikifanya daily back and forth na client. Nini hivyo huku anatuma hii na mwambia hii tunaweza, tuna revise as we design. Na nimedetermine mazemi nikacheki, yo, I'm not doing that shit again. Like designing and revising, no. From today I'll be doing the whole thing venye client amesema kwa concept yake yangoje final kwa deadline yake. Juu iku move back and forth, mazee itaku derail from doing other jobs. Imagine wiki mzima I've only done that. Sikuwa ta able kufanya podcast, end of the two podcasts, two episodes. Sijakuwa able ku create content, sijakuwa able ku communicate hata na wasee pale kwenye Instagram. Sijui news, the last time nili watch news ni jana, hiyo ni after nimeamua yo, I'm not ready to go mad. Yeah, so mazee, hapo kwa planning. Kawe ni mnoma planning by the way. So ni DM. I need a planner in my life. Woi. I need a planner. I have so much to do. And I always find myself wasting a lot of time. Sijui na wasting nikifanya nini, lakini I waste a lot of time. Hey, manze, kama unajua ni planner, ama you can point me to one. Please. Please. Tafadhali. Tafadhali. Please, ni connect na ya. Anywho, wadao, tumefika mwisho. Najua leo, kidogo leo mood may feel, mood itakuwa venye inafaa. But trust me, niko sure by the time, niko sure, Thursday, mood itakuwa different. Thursday tunaongelelea one of the biggest, biggest brands in Kenya. Kesho ni Wednesday. Kesho ndo tunapload another episode of Mamluki Podcast. Wewe! Be sure to check that out. Check my IG, check my stories. Kuna kuanga na insights huko. Very soon tutaanza kupeana tu vitu hapa na pale. So, with those very, 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 very long story of how Kenyan cinema inaitwa, Kenya cinema industry inaitwa Riverwood, I would like to take this opportunity to say adios wadao. Si tuonane next episode. Kuna joke lakua niseme hapo lakini acha ni hold on to it. But hii wiki imekuwa fiti. Hii wiki imeanza fiti. Last week ilikuwa ish. Tukairekebisha. So popote penye uko manze. Hold on. Hold on. Hold on. I'm hanging there. It's going to be okay. Sasa, it's going to be okay. Bana bye.